datimsafi.com.
Diblo One Touch.
We take you live up, Uba. Take you live up, Konda. Sule me kukoma, we kama mlagomba. We take you live up, Uba. Take you live up, Konda. Sule me kukoma, we kama mlagomba. We jamani songoro ni dharau.
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.